dachimsafi.com.
Tikiti ara nyandale tulaboli Shedra kiboka upande wa kushoto Hapa kulia kuna Israeli Jobu na baka nondo kapteni kwani wanaitwa jao
Madifenda waboli yao
Kuna uyo wa ujo kwenye dimbala chini Duke abuya kwenye dimbala juu Muda ziliaya nembo ya taifa kwani wanaitwa jao
Viungo waboli yao
Mina mwita lapuga, fundileta shuta Akiwa kwenye pichi, wana mwita master Analijua boli, anamjua mobeto Kwani, anaitwa aje uyo?
Stefani Azizi uyo
Anajenga nyingi kumzidi okocha Akianzia chini, mpaka kwa kipa Na anaweka blichi, juu kwenye kichwa Kwani, anaitwa aje uyo?
Sifa kumezuzwa uyo
Kasima Madube, striker la boli Kuna uyo musonda, analijua goli Maxi, Mzizi, pembe ni kangarombo Kwani, wanaitwa jeo
Ndo washambulia jeo
Wananji, usajia
Tuende kwao
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 Usajia Usajia, usajia, usajia. Sia tunaperekeche perekeche, mara tungoe viti mambo ya mako.
Mambo ya mako luwayo.
Tuzale tuzishinde, tuna calm down, tuna jondo futi.
Nasema na makolo.
Na raundi tukikutana tena tunawapiga tano vile vile Tumebadili kocha kikosi mpaka formula atutopanga tena kama vile Tunaweka musheli sabu yake komeni kushoto kuna kibaba Huku kibwana shomali yao yao jeshi andambwile shean Kuna mkude jonazi nkane validi shua boy chama watakuwa wana usajia
Tuende kwao
Usajia Wananji Usajia
Tuende kwao
Usajia
Tuende kwao
Usajia
Bozi kubwa GSM
Usajia
Engineer Health
Usajia
Kota Saidi Ramovi
Usajia
Rival Watan
Usajia Weali Gamwe Usajia
Bene Yanga Water Halson
Usajia
Kali Sumyama
Usajia Na Manala Bugatti Uyo